Kayongang, pave your way, make your way. Ali, 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 ghetto youth. Ali, Ali, ghetto youth. Up, down, down, down. Kanya kanya bufunya mpalo kume muka mpalo lini.